Numeri 31 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Baphindisela abantwana bakaIsrayeli kwabakwaMidiyani andukuba ubuthelwe kubantu bakini. Verse 3. UMose wayesekhuluma kubantu wathi, hlomiselani impi amadoda phakathi kwenu ukuba ahlasele abakwaMidiyani, aphindisele uJehova kwabakaMidiyani. Verse 4. Kuleso naleso sizwe njalo anoyithuma empini inkulungwane ezizweni zonke zakwa-Israyeli. Verse 5. Kwase kunikelwe ezinkulungwaneni zakwa-Israyeli inkulungwane kuleso naleso sizwe izinkulungwane eziyishumi nambili zihlonyiselwe impi. Verse 6. UMose wabathuma empini kwaba inkulungwane kuleso naleso sizwe, bona noFinehasi indodana ka-Eliyazare umpristi, baye naye empini ephethe impahla yendlu engcwele namacilongo okuhlaba umkhosi esandleni sakhe. Verse 7. Balwa noMidiyani njengalokhu uJehova emyalele uMose, babulala besilisa bonke. Verse 8. Babulala amakhosi akaMidiyani kanye nabanye ababulawayo o-Evi noRekemi noSuri noHure noReba, amakhosi ayisihlanu akaMidiyani noBeleyami indodana kaBeyori bambulala ngenkemba. Verse 9. Abantwana bakaIsrayeli bathumba besifazane bakwaMidiyani nabancane babo, nazo zonke izinkomo zabo, nazo zonke izimvu zabo, nayo yonke impahla yabo bakuthatha kwaba impango yabo. Verse 10. Yonke imizi yabo yasezindaweni lapho bebehlala khona nawo wonke amakamu abo bakushisa ngomlilo. Verse 11. Bathatha yonke impango nayo yonke impahla edliweyo abantu nezilwane. Verse 12. Baletha bathunjwa nempango nempahla edliweyo kuMose naku-Eliyazare umpristi nakuyo inhlangano yabantwana bakaIsrayeli ekamu emathafeni akwaMowabi angaseJodani ngaseJerikho. Verse 13. OMose no-Eliyazare umpristi nazo zonke izikhulu zenhlangano baphuma ukubahlangabeza ngaphandle kwekamu. Verse 14. UMose wazithukuthelela iziphathimandla zebandla, izinduna zezinkulungwane nezinduna zamakhulu ezazibuya empini. Verse 15. UMose wathi kuzo, nisindisile bonke abesifazane na? Verse 16. Bekani, laba benza ukuba abantwana bayezali ngesiluleko sikaBileyamu baphambeke kuJehova ngendaba yasePeyori kwabakhona isifo phakathi kwenhlangano kaJehova. Verse 17. Ngalokho bulalani manje bonke abesilisa phakathi kwabantwana, nibulale nabo bonke abesifazane abayazi indoda ngokulala nayo. Verse 18. Kepha onke amantombazana angazanga ndoda ngokulala nayo nizisindisele wona. Verse 19. Misani ngaphandle kwekamu izinsuku ezisikhombisa, yilowo nalowo obulele umuntu nalowo othintile obuleweyo makaziphothule ngosuku lwesithathu nangosuku lwesikhombisa, nina nabathunjwa benu. Verse 20. Nazo zonke izingubo nakho konke okwenziwa ngesikhumba nayo yonke imisebenzi yoboya bezimbuzi nazo zonke izinto ezenziwe ngumuthi niyakuziphothula mayelana nakho. Verse 21. Umpristi u-Eliyazare wathi kumadoda empa eyile kulweni, lokhu kuyisimiso somthetho uJehova ayale ngaso uMose. Verse 22. Kuphela igolide nesiliva nethusi nensimbi nethini nomthofi. Verse 23. Konke okungahlala emlilweni niyakudabulisa emlilweni kuhlamluke, kodwa niyakuhlanjululwa ngamanzi okuphothula, kepha konke okungenakuhlala emlilweni niyakudabulisa emanzini. Verse 24. Niyakuhlanza izingubo zenu ngosuku lwesikhombisa, nihlamluke andukuba ningene ekamu. Verse 25. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 26. Balani impango yonke ethathiweyo abantu nezilwane wema no-Eliyazare umpristi nezinhloko zezindlu zawoyise benhlangano. Verse 27. Wena wahlakwanisele impango kabili phakathi kwamadoda empi aya ekulweni inhlangano yonke. Verse 28. Uthelisele uJehova amadoda empi aya ekulweni kube kunye emakhulwini ayisihlanu awabantu nawezinkomo nawezimbongolo nawezimvu. Verse 29. Nikuthathe engxenyeni yabo nikunike uEleazar umpristi kube ngumnikelo wokuphakanyiswa kuJehova. Verse 30. Engxenyeni yabantwana bakwa-Israyeli wothabatha kube kunye emashumi nayisihlanu awabantu nawezinkomo nawezimbongolo nawezimvu yebo awezilwane zonke ukunika amalevi agcina inkonzo yetabanakele likaJehova. Verse 31. OMose no-Eleazar umpristi benza njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 32. Impango-ke eyayisele kwethathiwe ngamadoda empi yayiyizimvu eziyizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha namashumi ayisikhombisa nanhlanu. Verse 33. Nezinkomo eziyizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa nambili. Verse 34. Nezimbongolo eziyizinkulungwane engamashumi ayisithupha nanye. Verse 35. Nabantu abesifazane abangazanga indoda ngokulala nayo abayizinkulungwane engamashumi amathathu nambili bebonke. Verse 36. Nengxenye eyayisabela sabaphuma impi umumo wayo wawuyizimvu eziyizinkulungwane ezingamakhulu amathathu namashumi amathathu nesikhombisa namakhulu ayisihlanu. Verse 37. Nentela kaJehova yezimvu yayingamakhulu ayisithupha namashumi ayisikhombisa nanhlanu. Verse 38. Izinkomo zaziyizinkulungwane ezingamashumi amathathu nesithupha, intela kaJehova kuzo ingamashumi ayisikhombisa nambili. Verse 39. Izibhongolo zaziyizinkulungwane ezingamashumi amathathu namakhulu ayisihlanu, intela kaJehova kuzo ingamashumi ayisithupha nanye. Verse 40. Abantu babeyizinkulungwane eziyishumi nesithupha, intela kaJehova kubo ingamashumi amathathu nambili. Verse 41. UMose wamnika u-Eleazar umpriest intela eyayingumnikelo wokuphakanyiswa kuJehova njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 42. Engxenyeni yabantwana baka-Israyeli uMose ayahlukanisa neyamadoda ayelwile. Verse 43. Ingxenye yenhlangano yayiyizimvu eziyizinkulungwane ezingamakhulu amathathu namashumi amathathu nesikhombisa namakhulu ayisihlanu. Verse 44. Nezinkomo eziyizinkulungwane ezingamashumi amathathu nesithupha. Verse 45. Nezimbongolo eziyizinkulungwane ezingamashumi amathathu namakhulu ayisihlanu. Verse 46. Nabantu abayizinkulungwane eziyishumi nesithupha. Verse 47. Yebo, kule ngxenye yabantwana baka-Israyeli uMose wathatha kube kunye emashumi nayisihlanu awabantu nawezilwane wakunika amalevi agcina inkonzo yetabanakele likaJehova njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 48. Iziphathimandla ezaziphezu kwezinkulungwane zebandla izinduna zezinkulungwane nezinduna zamakhulu zasondela kuMose zathi kuMose. Verse 49. Izinceku zakho zibale wonke amadoda empi asesandleni sethu, akwasala neyodwa yethu. Verse 50. Silethile umnikelo kaJehova kwaba yilona lokho akutholile izinto zegolide nezigqizo namasongo nezindandatho namacici nemigexo ukuyenzela imiphefumulo yethu ukubuyisana phambi kaJehova. Verse 51. OMose no-Eleazar bamukela igolide kubo namagugu asetshenziweyo. Verse 52. Lonke igolide lomnikelo kuphakanyiswa banikela ngalo kuJehova elezinduna zezinkulungwane lezinduna zamakhulu lalingamashekela ezinkulungwane eziyishumi nesithupha namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisihlanu. Verse 53. Ngoba amadoda empi ayezithathele impango kwaba yileyo naleyo ngokwayo. Verse 54. OMose no-Eleazar umpristi bamukela igolide kuzo izinduna zezinkulungwane nakwezamakhulu baliletha etendeni lokuhlangana laba yisikhumbuzo sabantwana bakwa-Israyeli phambi kukaJehova.